Ajab.
See how my bank in my shisha, we can't.
Ajab.
Of Italy, Nipigan, Naga, we won.
Ajab.
Christo Kwangu, no waga number one, no waga number one, no waga number one. Miracle, tell him, I'm better than a cram.
Ajab.
See how my bank in my shisha, we can't.
Ajab.
Of Italy, Nipigan, Naga, we won.
Ajab.
Christo Kwangu, no waga number one, no waga number one, no waga number one, no waga number one.
Tukipata moto tunataka more. Living in the world in a paradox. Headaches, panadol. Vicho vina uma panadol. Pale nimetoka ni far. Kale nimeona ni aja. Bado sijakuwa star. But yeye kwangu ni mwanga. Sifa zake zipande. Baraka zake zikam. Jina lake litambe. Watu waonje utam. Bado nataka, bado nataka, bado nataka more. Uwepo wako, uwepo wako.
Even the nafasi faza kuziendeje. Even the nafasi faza kuziendeje.
Miracle daily my baby wanna cram.
Ajab.
Siko my bangi my shisha we can't.
Ajab.
Of Italy nipige naga we won.
Ajab.
Christo kwangu no waga number one, no waga number one.
I'm doing my number two. I told them I am with you. Every time I call on you, napige number two. 21. Anyone, only my number two. Gospel kani gari beba, mi ndio my number two.
Josi kuna jaba, coffee na chai jaba. Yeah, profit ni kwa baba, tukishinda trophy ni kwa baba.
Wakina Zulu mashaka, DJ Chiti mashaka.
Wale rangi tao, wale ni kala ni shaka.
Huku inje ni shaka.
Ziendeje, hivi ndi nafasi fazako ziendeje. Even the nafasi faza kuziendeje.
Miracle daily my baby wanna cram.
Ajab.
Siko my bangi my shisha we can't.
Ajab.
Of Italy nipige naga we won.
Ajab.
Christo kwangu no waga number one, no waga number one, no waga number one.